Lero ndukukwasiza Katonda gwe yakola byonna n'omusana n'ogwasa byonna bye ndaba n'ebyekwesewala kasita ndi nawe asinga era lumu ndibizuula bye nakwatako leero mukono gwo ondagenge kuwo onjasize etala Katonda tambula nange mpanguzako leero nange Katonda tandika nange seza ndage kisa amanyi g'omukwano gwo gamalemu obunafu mpereza n'omuguwa nnimisa amadaala ekiro enkuba yasuze fukirira emiti n'ebimuli ekyokulya tukisuubira wano wendi ndiwo bululwo amayanja emiga webale kungabirira Katonda tambula nange mpanguzako leero nange Katonda yonkolera bisima byonna ebyamagero kwomanyi n'ekipimo ekirungi ekimala nkusobya buli lukedde ne sikwemenyera gwe nga tebambyoyagala nze nnema okukwerabira amazima kinzizize mabega tukuliza olulimi lwange nalize emikono gyange Katonda tambula nange mpanguzako leero nange Katonda tandika nange seza ndage kisa.